Africa, yo, Mama Africa, still hustling, yo. Afrika ndo bara, Tanzania mina toka, upendo ndo vyetu ishara tu kuimara tunafoka. Utajiri wa kutosha, kila engo, mali asili za kuposha, wanyama thamani tembo. Vivutio vya ajabu dunia nzima, kimbilio la wageni kwao moto kizizima. Heshima kwa viongozi wenye usawa, Mandela Nyerere kwa viongozi wenye utawa. Staajabu mlima Kilimanjaro, agarabu sina tabu, mambo mengi kama hayo. Ziwa George, ziwa Natron, River Nile, several mile, mwimbaji Ivon. Ulaya kwangu na lunoge lweki, tuambombo tununu, tuwa rubunju hizi beti. Nasema Afrika ikiso kia bukusi, ardhi ya wakubwa levo hizi dogo mgusi. Yo yo, Mama Afrika, yo. Cheza mganda full pamba, hata panya twaita samaki mchanga. Tukumoga putolwe inamo cholwe, Afrika ni bara bora linaongoza kwa lokole. Yep yep yo, salam kwa mama yeyo, Wapare ule wedi kwa hizi RKO. Tazama hizi flows, ula mwike yuve, tazama RK shoki nehebise bongo yuze. Shimbo ni itikia na shicha, utachukua vyote Afrika mina ificha. Makabila na utamaduni, chief kama mkoa wa Afrika iko damuni. Madini kama Tanzanite, amini ninachosema, kwa nini watu to think twice. Mitaa kama Chagabite, sisi sote ni ndugu, hakuna vurugu, stop fights. Yo,
tulanya kumaka,
Afrika stress, Afrika hainipi asira. Sipati cash stand kuwa drug dealer. Kuwa drug dealer. Watu wanitazame wanichone. Kuwa naishi kwenye drug villa. Ah. Yo.
Sema Afrika, Afrika, oh, oh, oh. You are my number one. Africa, I love you, I love you, I need you. I love you, I love you, I love you, I need you more, I need you more, I need you more, more, more. Love you, love you, I love you. Yo, yo, mama, you know, you know, you're just open. Hey, yo, this is Africa to beat it. Chocolate's air. I just can't check her.